Chuku de bibigwe,
chese di bibigwe,
chuku de busama,
magi emwegi atutu,
chuku.
Siriki bi
ono nara
mbulelu mo kwe siriki chineke onye dikagi go
zie
Cause it.
Oh, Chineke,
Chineke,
oh,